you. It's a boy, it's the boy, the riser. Sema, unachotaka, sema. Oh baby, sema, unachotaka wewe.
Wala imi ntasema, nachotaka ntasema. Oh mimi ntasema, nachotaka mimi.
Sema, unachotaka, sema. Oh baby, sema, unachotaka wewe.
Wala imi ntasema, nachotaka ntasema. Oh mimi ntasema, nachotaka mimi.
Nalifisi nimeka bengi, wala imi ntaspendi. Ali mradi mabebi kwa kufurai.
Wala usijali mabebi boy, mi hata spendi. Nachotaka special love, mie nitafurai.
Hivyo nisa, na ujue mwenye nimekupa wewe. Usije memba, ukanicha mchana pepe. Sema, nachotaka sema. Oh baby, sema, nachotaka wewe.
Wala imi ntasema, nachotaka ntasema. Oh mimi ntasema, nachotaka mimi.
Sema, nachotaka sema. Oh baby, sema, nachotaka wewe.
Wala imi ntasema, nachotaka ntasema. Oh mimi ntasema, nachotaka mimi.
Freaky bombas, freaky bombas. Kato tuzuri kamejaza hiyo bari. Cheki hiyo ass, cheki hiyo ass. Utadhani kameomba somebody. Keep rocking where the sun goes down. I'm in love with the hand in down. Told my mama she's the kind of girl. Queen of hearts, she's the reason why. Sema, nachotaka sema. Oh baby, sema, nachotaka wewe.
Wala imi ntasema, nachotaka ntasema. Oh mimi ntasema, nachotaka mimi.
Sema, nachotaka sema. Oh baby, sema, nachotaka wewe.
Wala imi ntasema, nachotaka ntasema. Oh mimi ntasema, nachotaka mimi.
Sema, kile unachotaka. Mami sema,
nachotaka mabibu. Vumilivu, baby I love you. Nakupenda.
Mami sema, kile unachotaka. Mami sema,
I love you.
Alpha Records.